SBS Radio.
E i tangata i le lalolangi e matua le popo i lava i a lātou tau whaasese. Ai se i tau whaasese ia i se isi mea. Ai o le tau whaasese i le tūlanga le whapea mai o ia o se fōma i pasi. O i nā, ua matua a whaina i loa ma le soifua saonga le mū ma le mālolo ina o tangata. E iei le tangata na ia ngā o ia, whaailonga fōma i tipitipi o se isi tangata mai le atunu o initia. O na malanga mai lea i inei, ngā lue ai wha fōma i tipitipi, o na whaia ta o tonga o tangata, a ele i alu, pe pasi mai sea o ngā wha fōma i. Na amata mai lea songa fuana te enei lea somua mua iulai, o na iei le pule i le pulenga le Australian Health Practitioner Regulation Authority, o le APRA, e wha sala i nai tangata e tau wha asese, o i la tou o ni fōma i, a ele i pasi, pe ele i a o ngā wha fōma i. E mawhai ona o wha asalanga i le tolu tau sanga i le whale pui pui. Talu mai le lua afe se fulu male wha, e owa i le toa lima se fulu tangata ua wha asalaina i le APRA, i lalo i le whaia o le tau wha asese, ma wha pea mai o i lātou o ni fō mai pasi. E le ngata i fō mai tipitipi mai si tu a inga fō mai, po o GPs, a au fia i fōi, fō mai nifo, i lātou e whaia langa lue ngata lavai, po pharmacists, ma fō mai o le mā fau fau. O le li o Rafael Di Paolo, ele i lava ni ona maka, e uru whale ai mā onga i le a onga wha fō mai, se medical school. Pei tai o owa ele se fulu tau sanga o ia tonga fitia le i tūpā o ta mā i tai i mā i tanga o tina, i se te teo Vitoria ma Queensland, o nei tiutia o tiutio fō mai wha apitoa, po o se gynecologist, po o se obstetrician, ai o lona tō mai, o se taulasea o se homeopath. O nisi o ana tonga fitinga, e whaisina ese mamao mai le tu ainga e māsani ei fō mai whaapitoa gynecologists ma obstetricians i le tonga fitinga o mā itanga o le tu pāo tina. Na sā noa le whaatonu o le Australian Health Practitioner Regulation Authority le APRA, Martin Fletcher, a o yeiso masalonga pe o se fōma i pasi, se fōma i moi, o lo o tonga fitia oe, e whaingofia o nasiaki i le resitara, pe o se fōma i.
So we have national registration for 16 professions in Australia, and that includes doctors, dentists, nurses, pharmacists, psychologists. There are over 740,000 registered health practitioners, and all of their registration details are on our online register. So we say to patients and the public, check the online register, and if you're in doubt, call us so we can follow up.
Martin Fletcher. Na maua le ova Rafael Di Paolo, ma whasalaina o ia le whale pui pui, e le ngata i lea o sana salatupe, e lua se fulu ma le valu afe tā la. Ai talu mai lea sanga fuana te enei, ua ma whaia i le APRA, o na te uina mai whasalanga e o le tolu tau sanga i le whale pui pui, ma salatupe e o i le ono se fulu afe tā la le tangata, po o le se lau lua se fulu afe tā la a se whaala potopotonga. Na sa anua Martin Fletcher, e tele mafua anga o le pepelo tangata I o lātou whaailonga whaafoma I.
Sometimes there are people who have never completed a degree in the area which they're claiming to be registered. Sometimes we see practitioners who may have been registered overseas and qualified overseas but never been registered here in Australia. And sometimes we see people who have previously been registered and may have had their registration cancelled or suspended who continue to practice. So we see all sorts of motivations and reasons why people do this. But at the end of the day, it's a violation of the trust of patients and can cause significant harm to patients as well.
Nā sā noa se sui o le Associate for Mai le Australian Medical Association, o ni sui ngā tā ua le nei, o ni sui ngā tā ua le nei, mō le whātū mawina o le whātū atuanga o tangata lautele, I le au aunanga mō le soifua māloloina. O Dr. Chris Moy, o le teiteifono, o le Ethics and Medical Legal Committee, a le Australian Medical Association. Na ia sā unoa o tangata e whaia le tau wha asese le nei, e wha fōlinga mai e tau saafia, ma wha atua tuaina, a e matua te lele a whaina o tangata e o iai, ona o a lātou tonga fitinga e wha atino, e a unoa maso lātou malamalama, po o sa lātou poto masani wha a fōma i.
sbs.com.au